Yeche asia, kushanda shia, asambazia, yashambazia. Yeche asia, kushanda shia,
shakshana ni na wasamjali na yehoya.
Yeche asia, kushanda shia, asambazia, yashambazia. Yeche asia, kushambazia, kuna mafia, kuna mafia.
Mafia ya mirada na wicho, shakshana ni na wasamjali na yehoya.
Stand home.